madiba. Mipa ndifete mana kuna timba. Sina weekend, vanja vete na trendy. Chaji tafuta, shaji pata. Kamba pile pile moza kona washa. Wende majuma, wende nasha. Leo wanabu, wende wa shisha. Pegele pegele, pa pa pa. Pegele pegele, pa pa pa. Pegele pegele, pa pa.
Baga kuna kucha. Baga kuna kucha.
Wanapenda kuendeshwa na clown. Wanatoa papa, wana chumbi. Ukizima data, wanawasha data. Kipofu kamuongoza kipofu. Kwenye bata, tutaki usumbufu.
Shaji tafuta, shaji pata.
Kamba pile pile moza kona washa. Wende majuma, wende nasha. Leo wanangu, wende washisha. Pegele pegele, pa pa pa. Pegele pegele, pa pa pa. Pegele pegele, pa pa.
Baga kuna kucha, baga.